Tawaya yagaliza munne kubera one mirembe chake towa we kumira makobo kumbo chechitiba cho endagala no zana lisumwa biumule kwata byange tobita kumbo kusabyo zanyo kutyo lugambo olubulire rubi Kirize bien na kumapa, nyikira tolera ngalo mkole, era nyabo we kumire balo, ebyo munju ebweru tonyumya, n'omwami bwatyo bwakola. Mulinsi malulinga mufunya makwagala gye nti ine wayamba katitwetererera, olwaleero ebyo byenfunye.